Umfanekiso wamashumi alithoba anantathu. Izakhiwo zendlu kaThixo eJerusalem zazizihle kunene. Abafundi bakaYesu babemi mgama nendlu kaThixo, bencoma ubuhle bayo. Ke uYesu uthe kubo, "Niyazibona zonke ezi zakhiwo? Inene, akuyi kusala litye phezu kwelitye apha elingayi kudilizwa." Oko bekuthetha ukuthi indlu kaThixo eseJerusalem ibiya kudilizwa. UYesu uthethe nabafundi bakhe ngexesha lesiphelo, ubaxelele ngako oko kuya kwenzeka ehlabathini ngaphambi kwexesha lesiphelo. Uthe kuya kubakho imfazwe ezininzi, abantu bafe indlala, kubekho ukunyikima komhlaba, ze ke lifike ixesha lesiphelo. Ngelo xesha abantu abaninzi abakholwa nguYesu baya kutshutshiswa, babulawe. Kule mihla sikuyo siva ngazo zonke ezi zinto uYesu athe ziza kubakho. Kodwa kusekho into enye ekufuneka yenzeke. Indaba ezimnandi ezingoYesu Kristu, ezi zokuba efikile ukuzisusa izono zabantu, kufuneka kuqala zibaliswe kulo lonke ihlabathi. Sandulwe ke ukufika isiphelo, uYesu abuyele ehlabathini.